dachimsafi.com
Ona na 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 kwani si tunapendana mimi na wewe tena tunajuana waje waseme kwani si tunapendana mimi na wewe dali tena tunajuana waje waseme kujifanya wanatujua sana baby usiwe dhaifu ongeza mahaba na mizidi kukusifu tena siwapi nafasi tuzo mina kutunuku mapenzi yako mwendo kasi tabata na kisutu baby sema kweli mwezo nalege ukishika gahani na wakati kujigi jigi kunduka sitamani kweli mapenzi unayajua darasa kakupa nani we mwalikungu nimetambua usije niacha hasirani baby na wapata hadhari mukae mbali na huyu dai atawafanya vibaya wape dawa yao wape dawa yao Wagome kutufatilia
It's bad baby
Tena ungeza na mbwembwe tuwapandishe bifi Si wamelilia wembe acha wakati awasiki Wamefeli plani A, watafute plani B Hapa baby nimepata, watakoma roundi Sema kweli mwezo nalege ukishika gahani Na wakato kushiki shiki, kunduka sitamani Kweli mapenzi unayajua, darasa kakupa nani We mwalikungu nimetambua usije niacha hasirani baby
na wapata hadhari mukae mbali na huyu dai atawafanya vibaya
wape dawa yao baby wape dawa yao kutufatilia ona oh, na 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 wache kutufatilia ona oh, na 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 na
wape dawa yao oh, wape dawa yao wakome kutufatilia wape dawa
Kuwa ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.